That found your hood.
Jo. Tuko commod. 3444.
Ni marungu napitisha ikitok. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Ni marungu napitisha ikitok. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Nikikuseti lazima utashikwa na stroke.
Bad guys 34, tukipatana ni bomb. Kastu zimelipuka, utadhani ni bomb. Niko on mindo ipe, na wakashi mandom. My loud, my exo, wetokea chum. Ati job, tunajikil mawada. Majicha wamebonda, adi mambango na ngada. Tuna seti magasi, nazidi tu kupanda. Kujaribu mastrain, hizi pande ndo marada. Ati only weed, uneza uliza mo. Ongeza magram na bado na daimo. Zimewaka kama 40, jona tuko 44. Tena zingine 30 za maboya 34. Ati job, cheki chunga usichoke. Vitu si tunasmoke, si za watu wako broke. Tunajihil, wanatuitanga madok. Wanaita mapopo juna washikanga dope. Ati
ni marungu napitisha ikichok. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Ni marungu napitisha ikichok. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Nikikuseti lazima utashikwa na stroke. Meditation is the key, natoa lock. Napenda weed, nikalizaliwa nikismoke. Ni marungu napitisha ikichok. Na seti kama aneza nitibu kushinda dog. Na kuseti atako upendwi na makops. Morning glory ngware na kutress na makrocks. Evidence kwa kichwa sisundi tire kwa masocks. Ganja farmer napenda hizo crops. Ni malout si makete. High grade do inafanya mini cheke. Na die mbaka nyongi so filter usiweke. Niko high grade do inafanya mini cheke. Ni marungu napitisha ikichok. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Ni marungu napitisha ikichok. Bad guys tuko on, tunengisha to my stock. Na feel kama pilot nikiseti nikismoke. Nikikuseti lazima utashikwa na stroke.